tena, nywele zimeota tena, zimeota tena.
Kufumba na kufumbua mambo yalibadilika katika sura.
Waliona mawenge,
kipembe walikiona, kipembe
na feri mawenge,
kipembe walikiona, kipembe
jamali mawenge,
kipembe walikiona,
delila na madanga yake,
kipembe walikiona, kipembe
delila na washikaji,
kipembe walikiona.
Mawenge,
kipembe watakiona,
wacha wote mawenge.